Hayi hulumeni, holela amaphoyisa. Usezophela igebengu, holela amaphoyisa hulumeni. Umuntu usiyazathandaza umthandazo wamabhunu. Sekufuna ngize ngithi on safety advantage HMLS Latina mehele vote lati kone ngeqekom. Lati vere skip swap ne up the other. Yon for that on the Harris Road. Nizosho kanje, nizolandela mina. Nizovuma. Hey hulumeni unecala.
Come on.